Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita to ɓogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jango Alisa Krabe heeɗiɓe. Horgol e lugaji le kerol ngol woni muuɗi e anniyaji ɓamaɗi le kawrital mbiyan hakkunde malinkoɓe mortaninkoɓe e mbiyan yo cat civil en mortani sere nara. Majotoɓe runda Afrique jaroɓe koyɗe Dakar Bamako jottigui to koye toon ñande aljumare nde ngal ɗo dental yimɓe leɗe mbiyan kewɗe Afrique ɓam immiki Dakar saabi mbiyan jukkoje leydi Mali mbiyan da Douma Bamako ɗo le jonte ɗiɗi. Adadu yimɓe ɓe keɓali golle mbiyan naɓeɗo tan bangal joguiɓe ɓe jangguiɓe littérature et science ɓeɗo goytigui rafigol golle ɗin goni sembe kabaruji amen hande beete altinere sappo ina e mars 2022. Bisimilla sakiraɓe. Joƴingol feddahorgol nde malinkoɓe mortanikoɓe e landina lugaji goni anniyaji muɗi ɓamaɗi ley batu hakkunde malinkoɓe mortanikoɓe mbiyan le majjugol mbiyan civil en capan tato e dow majjugol civil en capan tato mortani sere nara Bamako ɗo mbiyan ɓe ma ñande alande suudu saria haɓitiɓe kay fuɗɗi golle dow oɗo kabaru o yawara civil en ley nokku o dun haɗama wonande ɓen kamɓe ardiɓe sollasaɓe. Ousmane Diallo wonkaɓe ene keɗna fayitama makko
les communiqué goto ɓe denti ɓe gaddi ɗe gueɗe ɗiɗi dewri joyi joƴingol fedde yawde darontode hoorde no golleji ɗi gaɗire el atayi nde fedde daronto du hokkude jaabuji horgo ngo laamunkoɓe leydi Mali gaɗi ley masibaji gaɗɗi sababu fa himɓe Mauritanie jeɗɗon keddon ɗum ko waɗi accord ley lewru janvier ƴaɓɓino ndu ley windana nde hollitama wiyede nde fedde du daroto gollidinde hokkude kabaruji yallah pat hono ɗum en waɗa kasen ɗe pelle ɗiɗi dewri du maggal pat e gaɗa lugungoji dow kerol hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi horgoji uditama du alan o do imadara procureur tribunal militaire ɗo Bamako ɗo yalla waɗɓe ɗi golleji ana nangue ley communiqué goɗɗo kollitaɗo dow ɓeɓe ande ɗe ley o ñalawma goto kanankoɓe militaire en paddeke civil en yaade ley togge wagadu kañe guerengal le ɗo immadaraji militaire en ɓe noddirta maliko gondi wadde nde dabere ɓamama e wi ministre communiɗo laamorɗo e haggitere laamu patitiɗallah waɗa hakkunde leydi Mali e Mauritanie faddade du waddugol tora dow himɓe kañe bonandaji jawdi ɓiɓɓe Mali e Mauritanie.
E wi dunke golldal hakkunde leyɗe men Ibrahima Soumaré ngol ɗo horgol latto sababu mbiyan holtide jaati malinkoɓe mbiyam haɓitiɓe Mali ɓilaki fewi e majjugol kamɓe mortanikoɓe kañe ɗum anditinde hakika dati dabreji ɗi terus en nawtorto ley kerol ngol ndenno banggal muɗum notara ɗum lugaji e hakkude dental ngal e kanko wonko hanni mbiyan mafinkita kayna fo sango Oumar Waygal.
Oɗo yomo golle lobbo noon saabi de famete yalla hono armé o han laɓɓinirede so kañum woni caggal ɗiɗo bonandaji na so wala caggal ɗiɗo bonandaji ɓeɗo yimɓele wakkati fou gaɗan toon hono ɗiɗo bonandaji faɓe ƴew yalla honoɓe kan tinnirde imadaraji ɗi leydi Mali ɗi kañum e leydi Mauritanie wonde wadde ñalawma hande fewtude e guuɓe ɗe ɓe noddirta terroriste en saabi de ɗeɗo guuɓe sa ƴeewi si golleji ɗi fo eɓe golla toon woɓɓe an toon yo guuɓe jiyadinkoɓe woɓɓe an toon du yo cottoɓe durow guji sana gaɗa ɗiɗo bonandaji wattu joni o famete yalla si bonandaji hiɗɓe gondi e wadde
sacrama totto haglaji moddu kabaruñam banga bem ama facebook adi twitter ñande alande e widdo dow journaliste mbi jeeɗo Francis Olivier Dubois na yilton noon hakkunde ɓeɓe ande réseau sociaux o ɓami haala mbiyan ko warata minute goto e silmaji so mbiyan e minute e secondeaji jeenayi koreji makko e mbiyan e laamu Francis haala o fewti noon o dardi gouvernement Francis yawmide dabare yoptingol makko misten wiide ɗum ñande ñande jetti avril rawanen woni ko kanko mbiyan Olivier Dubois o suuta to gawa toon ɓeydade makko journaliste en ɗiɗon woɓɓe dun ana e juuɗe ley leydi ndi Hammadou Niali Bouli e Moussa Mbana Dikko fandeli kabaruji mbiyan balɗe tati caggal basi sambinɗo mayɓe hewɓe le nokkuji Chinanan e Tamalat e cikitaɓe haɓotoɓe IGS naati keñan le cercle Andira Boukane haɓo fof waɗaka caggal muɗum ɓe jalti le ngallure nde Aboubakin Ag Mouhamad Dine yatara woko heɓani keeɗa festama Oumar Waygol.
Goto e ceeɗiɗo le oɗon nokku hollitiwde wakkati nde nannata nde sappo e jeegon yamde ƴaɓɓirima silimaji capan tati ɓe gaari ɓe utti yiite fewtude antenne ngaji réseau Malitel Kagne Orange ko wonno toon caggal muɗum ɓe naato eɗi lumo ngo ɓe kelli bitikaji jaaleñi goɗɗi kasen ɓe jaadi e ñamduji kañe e asanciji wakkati ɗe ɓe jaltanno le dokku o nde jamare nde fur ana uddi ɓe keddiri noon le jamma ko o fur ñande allah nde jamare nde fuɗɗi yaltude seeɗa seeɗa ka huuli sanne ɓe mbi le ngallori menaka nde ɓe maati diwoji dow duule to andere Boukane ana woɗɗiri menaka ko yaata kilogaji capanɗe jeenayyi armé Mali o yoppi toon ana foti duuɓi ɗiɗi ñalawma hande o ina woɗɗiri nokku moɓe noddirta sinago daraa dollar ko yata kilo ngay sappo e jenay idum leedi Niger ndi micciteden wi don do jaadin kobbe bonino
to kulgol ton nyande aljumaade police habbe nangi yimbe le hobbe yo tagal basi hakunde itobe jaridi region o be do ben ne pamray non fi ben do kabaru beedugol ciogu ben chargement camion goto kanko Moussa Dembele o kedjado hala majotobe wonko hani zuma nayti kedjado amen to kulgol ton kaydam fostan Ousmane Nyalbu
anga hakke ndra
ko xere be e be jana hakke amen e be cioda ben pinngaaji sappo jaarendi ujinaaji nay e temere joyi himbe sappo yaade sappo e goo woni gollobe le pinage goto sini o kaalis feccam hakunde mabbe ko kebata ana famdi dun sabe min darti ciogu o beede diwde do jaarendi itete yaade cianci bugu ujina jeddi min dokkete min jarsa ben pineji sappo e nay ko xerem e ana burmi hebude dum wadde min darti beede kalisi o ciagal dun goldidi amen ngondi wadde imadaraji do golle mum leni wonno ko xerem e noddi police e gara nanga goldidi amen yogabe mi anda addu be hono foti wattu joni o be ngoni e juddo police li o wattu be jidi holide mi e burmi sembe sab min talka en ka do mi ngoni min dillata dodo so wana goldib amen be joppa min fu men goto
majo tobe runde afrique bimi be ko benna puddibe yardo ko dakar bamako benna kiloji unyere teme tati chapani jegom nyand almor nyartike njottike to kayto non gambe majo tobe bismama bangal jamara de kany ardibe gallure de denno imijo kebado ka bangal jabe lede kewde runde afrique e to dakar tonno fedde ben sabbe jukmoji cedao do ledindi kanko kajara amen to kayto mahamadou samba jallu ko benen kede festan oumar wagal ousmane nyalbou
jaggal balde noga e jeegom be don juhobe wombe le rumde afrique de comme noddiri pan africain njottiki kay aljumaare de e mbarano e yimbel sappo e jion roobe worbe fu ana hakkunde mabbe be mbi yo hollitindi wiide be tawda e leedi mali ni jaggal ko jukkoje de ngada fewde e leedi meden di jukkoje sediyawo wadi kebbe mo kanko DJ Kamin kanko njottino kabaruji ngabbe de do majere
min garbe hollitinde miden jaggal bibbe mali e laamu ko be laamu hakkunde ji o sabi leedi fu ana jogi hakke mudum subade laawol gol jidi fay goto wa wiide leedi jeeni hore mu jokka laawol gol yida
laamu ko wonbe to kayto kolitiidi beltikile o do golle sanne non kanko gouverneur kay o hollitirwide colonel Moussa Soumari
ko ngadon dun micintinde wiide wada be hono yeggitimbe na yeggitimbe runde afrique de en fu en godun dum fu dun leedi ngotiri mida yetto mida barakina o e o imadara mo ngadon
de be jotti diboli kanye e kayinde yimbe wobbe kasen beediki e beddo yimbe jiabli leedi Senegal e be domtalle gallure bamako ne do e jonte didi don ko Mahamadou Samba Diallo hebini kay sijo tamani
hebugal golle le mali mbi en jangobe gede hono be literary scientifique denno adadu be rafi hebugal golle be do tan denno dido wattuji dibe holliti wiide be kitnam asere kanko dunke kabaru jande wonko halni bala kabra ke dano fostango Oumar Wagal Ousmane Nyalbou
Limitilik flash ili hitan 2012 yotade 2013 fa hande ciudum gommin e wala golle mido yahami do waratan
dun yo Khadija Tou Dianta kollitin do boyonki mudon o jogi do diplome ko noddita sciences sociales honno makko ni ujinaaji ujinaaji won bibbe mali tilibe jande literature e kabay golle
je suis alors
la recherche golle ili hitan 2011 wala fuko lamu o landini hono bamdi min tipitiraabe ciagal non ko min jangi koodu hebude golle mudum yafa miden gonde wadde fu ka wala fu ko min
maati
andimbe kabaru jande kolitiwide jande mali no woreni watta fatilotobe jande keba golle Mohamed Touré kolitowo jogi be diplome ngaji hono kaani wadde fa ngada golleji goddi
ko dum gonde wadde ko woni ko moddia suka be jottoto faali universite ngaydi tawa anda fu ko kaani gollude
ko lati fu be jom en diplome ngaji ana darta e lam o wadde bawde mudum no wawiri fu no hebugol mabbe golle yafirta
yalla biltudo kado tidal yimbe le hobe jogbe diplome kay ben pewti e margul dabaji ndanno be do barobe hono ciofre ben bali be ko nande mudun ngadi kawrtal hakku men chapan jaddo mabbe ngadi ane mabbe rewbe dun ngadi kawrtal yontre jabbide de ndenno wonande ben bangal fedelulunde AMDROC ndenno dum wato pale la culture kandu ko safi sali sisu ko donnitu kedan ko bani du fason Oumar Wagal mi horo
Eu sou cabo de qualquer galagulha de nhalo mahandel ou nairi que bangal margul da badi. sabi wala golle wadi so naayi bangal ido kulleji
sa crée même de l'emploi
on va vouloir de sababu jati bul golle sabi hande hande wadi le dum guram le li fo le jati jayami dabaji am ni jogi jati diplome ka margal dabaji kinni nafa anay margal san
te ya trop de rentabilité
be do sukabe ngondube marde chofe kanye e dabaji cewdi kolliti wido golle o nafa ana hen jati Nodir Mohamed bur entrée de Bitraware o maro chofe ko masifi do hen
ma moto ke je
kunya chapane jitti na nyaki kunya idi todi mi moto go jogi mo joni o sabi tonoji di kemmi e margal chofe chogoji di hakni kunya chapane jitti kunya jitta mi yam pison nga jandi kala libbi jago ko kebam hen na bur million
kambe sukab jokolbe mi be kaja lamo faabobe ko nayri bangal margol tapaji le leedi malindi
lesel ki yoroso jenna anawara jonte kewda hande ko wiya hulta wiide cewdi nyaaw cewde benna nati le nokko denno yimbe le hobbe na wemba wakka juno kambe kanne kambe dun ardi be cellal circle o denno wg piama bongol mudu kanko kajad amanto yoroso dun ali haydar wonko be ne kede fo sango umar bagol usman nyalbul
len duudo suudu doktoror nokku no dirteedo kuri kanko no dirteedo karamogo sanogo o wardi e suka makko mo duubi sappo e didi o do sukan saawi nyaaw cewde
aw ko nyonne bal
wiya nyaaw cewde woni e makko wi boye won e makko tatteji fu o mo dojjadu min ko dabbo duudo kujala wadde arabi o darte makko o heddo cuudi duubi makko sappo e didi non balle didi joni o waawa yaade lekkol
suudu doktoror kuri le lamu yoroso o wi sukaabe heewbe nyaaw cewde mata e mudun non kanko docteur Aliou Koulibaly lami resou docteur to yoro soto hollitiri wide
au jour d'aujourd'hui
handen miden baay gon inde wide nyaaw cewdo won le lamu yoro so edum nyaaw torro pofali nda boowdu buri heddu sukaabe be pikaka o buri nangude wattu joni o ana buri sukaabe sappo sikitaabe wede o won emu ben njoyon kay tajaral won won emu ben
ont été confirmés
ko lati sababu o do nyaaw cewde ko sakti ko fu fesu gongol jukitaaka fu fota tiagal de nyaaw coronavirus o matande non kanko docteur Koulibaly lo hollitiri wide fa handel peseka fuday le lamu yoroso o nyaw o dan wonde hebuton sembe don ko ali haydara hebini sijo tamani yoroso
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suede danemark suisse et republique tchèque et union européenne
ay sagnabe do katte hande kabaru jamen mi tontan no babe fatou hopital do be malame 3w.tamani.org ma dundo no jamu 3320 do sey yotrame do magazine
Sido Tamani